studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe heedi be on e jam aljumaare nogay go o lewru juin hitande 2019 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓori masilima capanɗe nayi e joyi ousmane ñaali ɓurɗo kabaruji ɗo min jiire to ɓogge janɗe to sakiraaɓe n kumpitata wiide ley wuddu leydi meɗen ndi ñannde fuu yimɓe ɓuri doggude joppa gelle muɓɓen batte rafi ndenago o keñanki kiɗa temede temede yimɓe ƴiwi gelle muɓɓen warde molat lengindi bañagana zenesi badla bugu heɓi ko dartata dakode G5 sahel nde ittata leydi daande maɓɓe nde nde dabare ɓamama caggal ko jooɗa haalaji kewɗi gaɗi hakkunde gouvernement e zenesi o coupe d'afrique kanɗo fiyede égypte hitande hikkande jammako o fuɗɗata leygal lure kaire yambere hitande hikkande leyɗe noga e nayyi kawrata hen kabaruji kesi kewɗi gatta e nden nden e yambere nde yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani kala ɗo mbawɗon tawede limali fuu e mangal muɗum ley wuddu leydi meɗen ndi batte rafi ndenago yimɓe hewɓe ana gondi e yoppude nokkuji muɓɓen yimɓe laamu bañagara hewɓe ana gondi e yoppude gelle muɓɓen keñanki kiɗa temere temere yimɓe ko ɓuri hewde e maɓɓe fuu yo rewɓe e sukaɓe ƴiwi golo kanda ley commune du kombo yahde rentawade ley gendi bañagara ndi ley on wattu goto ni communiqué goto mo commissaire gendi ndi waɗi holliti wiide kanankoɓe golliɗe mayri kewɓe nena kañumen du ana gondi e yoppude nen gendi bañagara ndi yimɓe gendi ndi yogaɓe ne kolliti wiide yoɗum pene ɓaleji faɓidore ɗen fama keɗen Oumar Waykalo
ɓe jottiki alkamisar ƴaɓɓinonde wakkati nogay yamde nokku noddirteɗo centre culturel bañagara rewɓe ele sukaɓe kañe mawɓe fuu ana hakkunde maɓɓe ɓeɗo yimɓele ko heewi maɓɓe iwrile nokku noddirteɗo kolon kanda le commune du kumbu kañe e gelle ɓadiɗi ɗum ɓe joppi nokkunde maɓɓe ɗe caggal ko gellel pamarel ngel waɗɗaɓe sanne yimɓele naati toon wattu joni o wala fuɗɗati jaltinaɗi toon ko nayiri banggal ndenago le on ɗo wattu fuu communiqué goto mo police en gaɗi to bañagaratoɓe kollitiɗe ko heewi yimɓe ɓele mawɓe gomɓe le oɗo nokku fuu joppi gallure bañagara nde ka yimɓele gomɓe ley beeme annde ɗe kolitiwi ɗum wona gonga wayde jaam e deƴƴere ko woni le wuddu leydi ndi jamare wonde toon nde fuu hakkillaji muɗum jottaki wattu joni o le ndeɗo yontere tan yimɓele capanɗe capanɗe mbara toon majirano wonde wadde kikiɗe hannden ɗo bomako ɗo faaɓe kolla mboyi yonki maɓɓe no ɗiɗo bonandaji gondi e waɗirde le leydi meɗen ndi ɗiɗo torraji fuu ana gondi e wadde on ɗo wattu kanko hoorejo laamu hakkundeje kiɗɗo le leydi meɗen ɗiɗi jon kunda tarawari hoorejo leydi ndi o kañum nomimo keƴaɗo muɗum le wuddu leydi ndi yallomo heɓa na tiɗallaji gonɗi le région mofti o jogola
haɓude e marodirde darannade fa jafodiral waɗa haala muɗum wonno le batu pawiɗo fa jamma waɗa gaɗaɗo alkamisare keñan to mofti to ley o batu mo ko ɓuuri yimɓe temede tato yurɓe ley commune ngaji ko yata temedere e jetti gonɗi ley région o kawri hen ɓe yimɓe hawruɓe hen ɓe kolitiwide hoolare hani daranede fa waɗa hakkude ja leñi gonɗi ley wuddu leydi ndi ngal kawrital genes tabital pulaku e guina dogon nen keɓi hakkille muɗum ɗe baale ɗiɗi anadarte yimɓe wonɓe ley wuddu leydi ndi laaɓodira ɓerɗe dokkodira juuɗe fa jamma waɗa anni ko mamed ali aga aleyda nelaɗo amen yahda to moftito heɓani en dow faccitago mouhamadou samaseko
ngal ɗo kawrital région moftito waɗi noddago fewde e sinuji ɗi fuuf yettino hinnade hewtagol jaam hammadum dikku hoorejo genes tabital pulaku holliti wiide hadde wolde nde e kañi hadde eggugol yimɓe lehoɓe na wawi jaati dawrede
ko waddi min ɗo hannde famin kalana sukaɓe bandiraɓe amen ɓe debbo maɓɓe gorko maɓɓe waɗa hakkille pati ɓama malfa fa wara bando sen taykima hannden gure men ɗe fuu no pondi ley gelle mawɗe hono motti en hono bamako hono sigas en aysa gure ɗe fuu doggi garti ley ngallu sa basi o warti ley galluji ɗe en hoto jaaten gaɗenen ɗum hakkillode keele en warodurde annden tan djihadis nafata en terroriste sasere nafata en daren ndentuɗen yallah jamno arte e ley leydi meɗen ɗum nafata en allah waddu jaam
e wi hoorejo jeunes guina dugo dabareji tellaji wuddu leydi ndi ne mbawi jaadde kuncenede hoore ka wona fi nokku goɗɗo ɗi iwrata e hakkille makko kanko kay yo tan anniye lobbo jamare nde wawata hadde oɗo kasara o keɗɗan draman yalkuye
ina pas de probléme entre
basi wala hakkude fulɓe haaɓe neno kamɓe kani ummare ɓe daro ɓe kollita ɓerɗe maɓɓe ana laaɓidiri baale gadɗe faabaɗe ɗe neddi militaire hewɓe millionji ittata fa batuji gaɗa yallah yimɓe ana kollita tiɗ allah godu ɗo ka ɗum fuu haɗa ñande fuu ɗum ɓuuri janjude miɗen andi komin tewtata komin jiiɗi gonden le jaam e deƴƴere min darta ɗatti kanɗi ɓamede fa tiɗ allah godu ɗo timma
laamukoɓe tun ɓe dardi kala garɓe ngalɗo kawrital yettinno yettinde nelal hewtagol jaam jamare muɗum basi laamu moti o laati sababu yimɓele hewɓe iwi hen ujunaji kiwɗi yimɓele ɗum eggi
Conseil en soubabe les Nations Unies sakade war horeji kanye e kedjaro kertado secrétaire général fedde der daranade sak daranade sukabe e sakade basiji kolliti metti mo ben e war horeji gondudi wadde leila mopti o en be kolliti du e wiide e dum yembibe e wi mabbe di masibaji wadobe di masibaji anakaane jukede e be darte e gouvernement o wad horngoji fa wadobe nen wadobe di ande yalla an bulite sari secrétaire andon wiide signor don jirbe darade fam o don baaji wure di kabaruji fu do numero amé WhatsApp chapande jitté didi chapande jena e jena sapo e goo chapande jego e didi nelabe gubal nations uni e union european jeyi kenya mopti fa anda ko wondi wadde le onoko kollita ana gondi hakkilo himbe wombe makko le region o nelabe be njodde ke botu e balle societe civile kanye e kanankobe hewbe fukanye nenno fa be pama ko wondi e wadde ko sabin bini wadde bonandaji gondi wadde le onoko e wi nelabe be dum wadam fa nenno dum wadam fa be ma dabereji fa bare himbe gombe le onoko kede ko jean pierre lacroix wi moussa tarawari kadjara men to gondo mopito do faccita mohammed samasek
la situation
botte masimbira li ngada li fay bwali de tene baw jati wi de kabar o yotti nokku mo hulbini sanne kambar dum binen e jokko horejo ino european gardi ga enne yalla men kulta wi de fuf en gutum denno yutamu ngere juude e hultine wi de binen pelliti jati kuntande hore sanne kala imadraji bibe leedi mali e warti do on ko sabmin taki wi de sata fuf men kulta wi de min tinno fahane sembinde imadraji amen o feewi denno yimbe anda wi de binen ko mi kani wadde yo faba bangal dati dabereji e kala imadraji di bibilede mali injeli
jenesi badla bugu weltege ko hollita wiere da ko de G5 Sahel de Italie de ande mabende de dabar amama tiagal ko botuji kewdi ngadi hakkunde ko farnema o e jenesi de ande e wi hore jo walde forum patriotique les républicains dun latige sabe kaltidal ngadugal kono bibe leedi ndi e gouvernement o nenno e be kolliti wiere dum an hani latade misalu le kedde leedi ndi fa jam nenno fa jalten le o tidal kedde ko bubudu kure hore jo walde de wi do faccitango mohammed samaseko
en réalité il n'est de plus
songonga hale fe goto yida basi heba sembe hande kaabe anda widdi do enne wana no fi place mabbe ultima sanne ko lam ko be pambi dum ko denno so ni min pelliti devol hebe en hani ngaden kaldan denno devol gal yata fe tiagal to sondral hakilaji fuf en sakirabe sabi tiagal ko suka be ngadi imma daraji yalla debbe kaiba nukuji mabbe di min mila widdi dum do nafi sanne leedi malindi ne wilti sanne sabi dum do na holta widdi wonko hunjana hore bangal hewtogul jam yar wol yeso dawral meda denno kaldal e totondral hakilaji kanno nawterade bangal hetagul dabereji kantiri
trouver des alternatives crédibles
Coupe d'Afrique Égypte hitande 2019 nde fuddan jamma ko o le ngalure ker capital leydi Égypte ndi nde yambere joni woni arande fa leydi noga e nay kawra hen peccade le gube jeego kabaruji kewdi ngata hen hitande hikande don di kafu bami fa bedure de fam keden Omar Waygalo
Weli tere ko wadli ndedo yambere rumde Afrique nde hitani kanebe ngarambe beedele hen video kando faabade albitre comme no dirta VAR odo video fuddan nawtirede so bami faabe jottiki quart de finale tiagal mudum du balarnde de darnete le chile nayi sabitebe collectivité égypte no wuli nyaloma hande o sanne wakati fudu jaboto 40 degrés mitan arande jo wadan so balorde hebi minita 33 mitan irba ko beedale hen dum wadan so balarnde hebi minita 75 yalla albitre ngabe kanye fiobe ana kebano chultira seada figongol fudan jamma handen egypte fida e zimbabwe waket noga yamde jaga bule mali de ngaram pia altinere waronde wat noga yamde mali fidan e murtani
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fed de l'aide europe
sekiraabe nyandaro en kabaruji gondi le region ngaji men ne pudde rantade bo gouverneur e region sigas wadi batukenyen pa wido do kabaru de nagu watanabe temedere en nogoyon umini bende nagu e kanan ko do be region o kawri hen faanda mudum faabe anda ko lupini bangal de nagu yalla e be darano dum ko yaawi alkamisare kenya wonno unen alkamisare kenya woni ko yambere nogay e jena be de nyalom kejanaado suka afrique yambinaado segudo en yowtireji kewdi ngade le o imadara suka be lekol urbe jangude kap ngendidi ndokama janaariji hono tablette ngaji kanye e kake lekol en gollirde region o munide bantar debbo suka e galle darani dum do gollidal foundation edico min gardan dido bawdo on kulli koro nana be kulli tiwde himbe na yon kedde ke sappo e jaddon barmi na yon an jetton an nawni sanele kasara lawol ngado bete law handen hakkunde kamiyoji didi nana kamiyoji di gompindir hedde gendi be noddirta kara koro do lawol segu protection civile et region hokki o kabaru ka anda ka tafon ko sabin bini kasaro sakirabe do kadde di kabaru ka kedde hedade no wowirin yewtere de ana wodi wassalam.
Sido tamani.